wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa qodobad ka jeediyay fadhiga ay isugu yimaadeen gudiga arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska Mareykanka wuxuuna kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka 4 sano ee soo aadan wuxuu ku celceliyay halku dhiga Donald Trump ee ah in Mareykanka laga dhigo mid awood badan isagoona sheegay in mudnaanta ugu horeysa ay siin doonaan dalkooda iyo dadkooda miisaanka iyo halbeegga siyaasadooda dibaddana lagu jaangooyin doono masalixda Ameerikaanka
But ultimately under President Trump the top priority of the United States Department of State will be the United States the direction he has given for the conduct of our foreign policy is clear
muddada uu Trump jooga xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay mudnaanta ka madanbayska aasaaneysa dalka Mareykanka jihada uu siyaasadeedana arrimaha dibadda u yeelay Trump waa mid aad u cad dollar kasta oo aan bixino barnaamij kasta oo aan maalgelino iyo siyaasad waliba oo aan raacno waa inay ka jawaabtaa saddexdan su'aalood mid kamid ah amniga Mareykanka ma xoojinaysa ma ka dhigaysa Mareykanka mid awood badan ama waxay Mareykanka ka dhigaysaa mid barwaaqo badan mudaxileedka Trump waxana lacagta ay dhiibaan canshuur bixiyasha Ameerikaanka ah u bixin doonaan si xikmad leh awoodeena waxaan u adeegsan doonaa si xikmad leh si dadka Ameerikaanka iyo dalka Mareykanka u noqdo kuwa ugu wanaagsan wax waliba laga hormariyo
and towards what is best for America and Americans before anything and everything else
Hadalka ka soo yeeray wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Mareykanka ayaa muujinaya in aanay waxba ka jirin hadallada ay ku hadaaqaan madaxda ka talisa caalamka Islaamka ee ay ku sheegeen in Mareykanka uu ka shaqeynayo masalixda dawladaha ka jira dunida hay'adihiisa kala duwan ee xafiisyada kale caalamka Islaamkana ay u shaqeeyaan caawinta dadka tabaaleysan hadalka wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu jeediyay ayaa waxa dib u baahiyay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho taasoo u muuqata mid ku dhaga hadlaysa dawladda federaalka ee ku tiirsan taageerada Ameerikaanka iyadoo u fulinaysa mashruuca la dagaalanka ku dhaqanka shariicada Islaamka sida muuqata dawladaha taagta daran ee ka jira caalamka Islaamka waxa uu soo galay waqti adag maadaama aqalka cad ee Mareykanka uu fadhiyo shakhsi ku fakara aqaliyada ganacsadaha oo aanay u muuqan waxaan ka ahayn dantiisa iyo dadkiisa sidaas darteed waxay u badan tahay in waayada dhow uu Mareykanka meesha ka saari doono taageerada malaayiin dollar ee uu siiyo dawladaha siyaasadiisa ku shaqeeya ee ka jira caalamka Islaamka